based on a true story.
Westside Music Blog.
The Breeze. Aina Kos. Kina Aufari Yanto.
Life is changing, washing me about Oshua. Usuli wala pela kumoli mwa kualabe. How one is a chincha? Kufita fakuza muli. Kinga msani tuweli nishwe. Nisweli nalika kwa pala kula pela mwendi muli mwani woni. Now Kalila. Teleza hape munde kikuli na lobali. A lobali.
Hey, ne upila hande. Like a cheno kafela selima kande. Life iti ye ukashirize na mapande. Mwatu wa ipuza uli mwengini pande. Yeah, my nigga got buzz. No my shilling as a bakutula gaz. Woman you won't get a shwili. Kono pilo waka kibone ya wabu swedi. Get your man right. When I cut to come a light. So is it my street. Momo wiziki no surrender no retreat. Pila inge seba. Kima kempo one day. Waka chepa ina cause. Bloodline free breeze.
Washe mi abatoshua. Usweli wala pela kumulimu wakwa labe. How one is a chincha. Kufita fakuza mulimu. Kinga msani tuweli nishwe. Nisweli nalika kwa pala kula pela mwendi muli mwani voni. Now Kalila. Usibuani nekuli wenzi unosu. Awe. Kuteni ya sweli kuteleza hape mune kikuli na lobali. Hey. Alobali. Hey.
Kina Aufari Yanto. Young Bali, that's what's in the building. Let's go. Never give up, utiapela kuturu kusha. Mulimu ndateke na zivaza zile lukashwa. Bashemi baba nani baba salikele vashwa. Ba family vono bakula tenbona bakukasha. Ulovala nitela bro kuna kucha. Masusa itose mangana kona kucha. Ulovala mwana iti vondata umwa picture. Every day you are crying au sana naza kwa future. Dear brother, may you stay strong. I gonna fully fail a life as you stay strong. Whenever you feel low, visit my home. We're together forever. Together we're strong, dear brother.
Wala pela kumulimu wakwa labe. How one is a chincha. Kufita fakuza mulimu. Kinga msani tuweli nishwe. Nisweli nalika kwa pala kula pela mwendi mulimu andivoni. Now Kalila. Usibuani nekuli wenzi unosu. Awe. Kuteni ya sweli kuteleza hape mune kikuli enalo.
Mamova Chimtie, I got you.
Download it from Westside.
It's
music
a special presentation. Black Swag Entertainment. Kina Alpha Riento. Deep Breeze and a Coast. Mwana Wabu Agi. YP Seba. Zambia. Muyanga Wanga Managers.
It's another YP production. The DJ
Sebastian.
It was doing swag.
S. Tiafe 187. Military Swagger. J. Mocha. Kelvin Strander. Davis Lumessi. Young Bali, I see.